Yo. Tulishama nabu na trap. Wana dhani tuna trap for fun. Deli ma addicts wandungia wana dema shash. Wanda jomi ni umbwa na nikibakwa kwa fast ku run. Booking boys, atambu weekend ni quash. Tulishama nabu na trap. Wana dhani tuna trap for fun. Deli ma addicts wandungia wana dema shash. Wanda jomi ni umbwa na nikibakwa kwa fast ku run. Booking boys, atambu weekend ni quash. Favei, tano nane we. Hii ni drill is lando na tuko hapa kuleta the wave. Shaput Kenya kumapia drill, tunamnambli joe waki follow the wave. Hisi gang ton hapa, kuna kusound the same. 24-7, jago studio na mambo ya rodi kwa concrete ningori. Kwanza pale west game pa kulalisha joe wa nyama ta kuingia pori. Lazima na kufa mimi mzisho best rapper wako. Bado hatoshi, mbodo nginari, smes na mbogi. Joni ya mtu 40, sidifanye joe kutujua bana na hamna copy. Bukum boys hakuna manambli joe, hapa hakuna masofti. Woi woi, squeezy joe ni mawoki toki. Ati unapige manjege bana joe na hawa tuoni. Tushama nabu na trap, wana dhani tuna trap for fun. Deli ma addicts wandungia wana dema shash. Wanda joe mini umbwa na nikibakwa kwa fast ku run. Bukum boys atambu weekend ni gwash. Tulishama nabu na trap, wana dhani tuna trap for fun. Deli ma addicts wandungia wana dema shash. Wanda jomi ni umbwa na nikibakwa kwa fast ku run. Booking boys atambu weekend ni gwash.